Anyị na-eje, anyị na-eje, anyị na-aga na ludo.
Exclusive at OliverGsTV.com.